Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗo ɗe gone beete alalbaare sappo e jitti lewru mai hitande 2022 yamde dieno ƴaɓɓure ka silimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Niale wulɗo kabaruji ɗo gagni kantete ɓoggi janɗe to. Sakiraɓe wattu joni on kumbitete wiide tiɗalla gasol ana wodi ɗo bamako ɗo kañe leygelle yogaji ley kedde leydi meɗen ndi ɗum saabi bini fa yimɓe hewɓe darna mobilaji muɓɓen. Rewɓe gendi joyila somotoɓe kolte metti muɓɓen e tiɗɗugollo guureji ɓurɗi horsude ley gendi ndi e wiɓe rewɓe kilo gawri abada ƴaɓɓaki no buuɗudeɓe ka hande ndi yeehi fa 16. Ley kabaruji ɗi min kalando haala sakkiji yuguyuguji wattu gonɗen joni o rewɓe hewɓe woni horsinimɓe ɗi sakkiji kamɓe sottoɓe ɗeɓe koltiwide eɓe keɓa hen. Yo ɗi woni sembe kabaruji beetago bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Heɓude gasoil ana tiɗi ley ɗo bamako ɗo kañe e ley région ŋaji yogaji ley leydi meɗen ndi wattu cakkitiɗo ƴiwde sigu ƴaade yaade kay ƴaɓɓorade kati jooɗiɓe ɗe nokkuji kañe e donnoɓe mobilaji kolliti metti muɓɓen e tiɗal heɓude gasoil yogaɓe jaati kollitiwide darni mobilaji muɓɓen saabi muɗum honjotoɓe yogaɓe kollitiwide tiɗal muɗum ana fawi dow kabaru basi gonɗo Ukraine ɗo fa ɓeydure ne faama keɗɗene Mamadou Sama Sekou Ali Cisse.
Iɗum tiiɗi heɓede mi yehile station ngaji fa heewi sigu ɗo ka ɗum wutti heɓede fe so gonga o iɗum tampinimi.
Hono oɗo neɗɗo gonɗo sigu Abdoulaye Kone Moukay e Bakary Bakayogo Moukati Doun mettama ngol ñakugol ndiyam yiite ɓeɗo chauffeur en mobilaji transport na ndardo lamukoɓe yawinde immadara
dematiɗiɗiaña minen min hooreɓe galleji iɗum tiiɗani min sanne le oɗo wakkati chauffeur en fa heewi ka fuu darni mobilaji muɗum saabi soɓe garti iwre dawol ɓe gala koɓe dokka yo mobilaji ɗi min hoore min darni mobile angel saabi gasoil o gutti heɓede iɗen narda kanakoɓe ley ndi ƴewto oɗo kabaru yalla minen du miɗe keɓa daranade saɗɗa galleji amin anni mi darike saabi mi heɓa e essence mo tewtumi nokkulɗe fuu station goto mo kimmi oɗo yimɓe jeyoɓe to essence ɓe mbi kañum en ka wawa yeyirde kan ɗum so wona ujunere
sefa. Harouna Koulibaly yo jon station to ngalure kay holtiwide o meɗal feyide hono kaɗo tiɗalla
mi ila puɗɗumi oɗo golle joni woni koyɗe arande tawi kade en gasoil o coggu muɗum nabbi fa yetti ɗon kabaru o ka wona leydi mallini tan ɗum woɗani
oɗo jon station gonɗo kati na yeeli noon heɓde adadu kewɗo ndiyam yiite ka ɗon o sakti tawi kade hoydoraki fay hunde keɗɗanna Bakary Cissokho
min nawtorke komin jogui ko fuu rafi heɓugol essence oɗo ñalaɗe ɓettiɗe tan ɗo fuɗɗi
ka noon to motti tumbutu gawo masika so holtama wiide ndiyam yiite ñakali ko ɓuuri hewde coggu muɗum tiiɗi saabi litre yo hakkunde 1,500 madun 1,200 jaati sato.
Sakiraɓe ɗi kabaruji andonɗi fo ɗo mbawa heɓude dow bembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kañe compte Twitter. Yimɓe nayeɓe pammine ande kese ɗe ko wawi nafude ɗum ɓenna fa newira e cella ɗum wonno sisli ñalawma aduna keƴƴanaɗo koɓe noddirta télécommunication ko yambina sappo e jeɗɗi lewru me ndu honno hitande fuuni o ñalawma yambinama li wattuma laamu o anni moƴƴinde nokkuɗo yimɓe nayeɓe janguinte ande kese ɗe réseau téléphonie goto woni ittuɗo almusaɗɗa fa o nokku moƴƴine dow gollidal laamu o e gollonoɓe koye muɓɓen. Ministre kuminiɗo haala ande kese e ñawtigol laamorɗe hokki o kabaru o haali ɗum le bingol o ñalom faɓidore nde fam keɗɗen Ali Cisse e Mamadou Sama Sekou.
Le wi hooreɓe kumaniɓe fedde yimɓel nayeɓele leydi ndi oɗo golle ka kamɓe gaɗana ɗum ɓe kolliti wiɗa joni woni koyɗe arande oɗo golle le ɗatol yettingol kabaruji le leydi ndi fa caggal ley ndi Dayru Diallo woni laamiɗo fed mo noddirta conseil national des personnes âgées.
Fayhunde nayɓeɓe andana ande kese ɗe ana hani min notoro ɗeɗo kulle ɗe no fewiri banggal heɓgol kabaruji dow téléphone ŋaji kabaru cellal e kabaru jande saabi ɗum foof so hawnitama ɗato sababu
oɗo ñalawma ka e wattu e juuɗe ministre kumaniɗo kabaruji muɗum miijaade dow ɗati ka e haltude teddanko wonani mo e dangodirgol ɗiɗo gollirɗi ka e yimɓel nayeɓe
saabi ande kese ɗe leydi men ndi hannde na jogi l'hôpital uji joyi ana e majji tati bamako ɗo goto sigu goto mutti goto to bañagara ɓeɗade ɗum ɗum no janginirde dogotoro en ɓeɗo foof na martodiri kumpa banggal ande kese ɗe e fay caggal leydi ndi.
Ministre kumaniɗo cellal kan e yirwere ɓiɓɓe adama en le leydi ka jowti sanne oɗo golle gaɗaɗo fewde yimɓel nayeɓe nde wi kanko Djeminatou Sangare ande kese ɗe wona latade sababu huncande hoore huleji fa heewi yimɓele nayeɓe le golle cellal.
banamba kutinguji be dentata be ngadda ko hani wadde jango ana gondi e laninde de sabe modon jama ana hewno sanne kanyen lelu mo gendendi ka warbe somade be ana mimsi tidugol somayiji yogaji kanye e hono jaguji goddi le gendendi fabe dure den famu anni ko nelada amen yaade banamba khalifa gote hebine do faccitan Umar Waygalu Ali Cisse
yidum lumo banamba non yimbele be kewi peppele lumo ngobe iwri tatteji di fur kanko madu silla goto urudo nokko nodirta sira kolola o holliti wiide lumo fu onatan banamba o wari sodde gawri o wiidum tiidi sanne min komin sira korola yoni min nati lumo fami soda kulle ko kasindin me mudum ono gawri en andore mudum botti o temdere but noga sefa turmi ngonga o anati seda kasendu mine ngana jombo be san tuguji de hebi jippar seda ono wela me mine min kawti debbo goddo kasel do mo welta ki fe holitir cogu kudde de fu anati kedde o do debbo ko sifi do hen min kam tilike somade somayaji an ko nemi fu wala le lumo banamba do dum fannaki komi kebanno arande noga e sefa fu chapan jego na temdere sefa yirte hande kabar o kan wurdini ana metti men san mina rewbe chomotobe sabi worbe famata nobugul chuguji di kambe kabe min loni mi tachobe kalsi ko dokkata min chugu somaye tawine ko mi dokkata ko heeta ko heewi yimbel be fanni gandi hedder yimbel sottobe nyamri kanko noddirte de Mamadou Dembele o holtini se makko sanne ko nyamri di hewa leelamu banamba o ka do e tawede fu o wi kanko o cotto gawri non on wonde hebude hunde du
sana nyobora na wawulo
5 kilo gawri une jeddi sefa yeyirte hande abada min kam yeyidu min ka une jeego temen nay yeyiram min kam de mili ko sabbi mbine ngabugul cuguji kulleji ko yimbe hasindine mudun ko ni woni sabbi ko kam o toba e sanne rawande ko on tawede dun ka fu yimbe ana soda wajibi e juude amen jonka yaare to wuddi so mi jibbe hebude kulleji dimi kasindine mudun ko min baabi yeyude dun holcita wiide ko wonle lumo ngo ko fuddi fandu
wobbe do kolliti ko laati sababu so cogu kudde de beedi ngabugol cogu gasoil anale hen kanye ko kurtunguji di batti banamba ko won ko khalifa goita hebini si jottamani banamba
hejabe studio tamani na yontileke janginede aljumar yabbene dedo studio tamani do le balde sappo be kitotobe golle jurube e bafula be banyagara to minya e kolonje bakibi yide e famude no journaliste studio tamani ngullerata anni ko kawrude hen goto Musa be sidibe hebeni ndu faccitan Umar Waygalu Ali Cisse
dedo jande ngadande fewde e hejabe studio tamani gombe le leedindi kanko jokko redacteur en chef Sekou Gadjugo o wirfitiki do ko wondi e dartede ko
la plupart
ko hewi hakkunde mabbe fu yimbe hebe bamabe golle on hebo wakati jom ngadi jandeji faahibe ga wajibi wonno jur mabbe ngara sido tamani do fabe anda hono min gollirta hono golle amen o yarta nyaloma fu lati ke sababu e jur mabbe do famude golle ji ngattedi le redaction sido tamani do
sido tamani
tagal balde sapo ko be ngadi sido tamani kanko noddirte Adama Djigiba o yo weltiki do hen sanne fabugol amen sido tamani ka so ngonga o walli men famude kulle ji faahibe le balde sapo di be ngadi hakkune mabbe do min pami hono be gollirta golleji mabbe di ko fawato do mudum min ka ko weli kan sanne golle mabbe o ko ni woni enrobe o sabu dum e golle radio
Jenabu
Konate correspondant studio tamani kolon jaba hollitir ko yabbi le studio tamani do ko o weltiki do hen dum be da andal makko du
latiga
sababu be de famu amen bangal o do golle min fami min ka fa he min fami hono journaliste en studio tamani gollirta so be jalti tewtoyde kabaruji di so be garti to go kabaruji de hono men gatta fa be kompintina yimbe be no labiri so gonga o kuyal am ni warde wadde do stage wala fudo haali
stage
jangal ko be ngadi balde do sijo tamani do wattu jona ande mabbe de be jaham be nawti royo le nokkule do be jottinta kabaruji
rewbe ngendi joyla kolite metti mabben e be dugol cogguje ngureji burdi horsude sanne le ngendindi e wi mabbe kilo gawri ko wonno buudi debbe ana sotte hande na chapande jeego maro ana sotte hakunde chapande jitti e temedere kilo tigaje temedere e buudi debbe tewmo gewne mudun ana hebire temede nay e buudi debbe kabaru kabbudo hore kabaru kabbudo be hore dun ko be rewbe kolti wiide hono nelada amen yaade to joyla to imirana kilu may gawe anni ko hebini en tagal ko iw jola do faccita ko mamadou sama sey ko ali sisse
nyande fuf kanyam buri bangal ciogu nyamduuji to joyla tun temdere an kasene wala fuf ko nafata sorgol tew so ana gie e ko nande mudun nebam maro gauri jaba fuf bedurugo ciogu dum ko holiti rewbe yogabe nuko
nebi sambidur ne kolabi
le ngurda an fu abara min kam yayi hono dum duubi ana buri duubi debbe sappo hande abara gauri kilo mudu jabaaki buddebe joylaado hande gauri bu chapan jeegon sefa tigay nemetere do amen do hore do ciogu dum beedi wawa memedi bushebe mbi dabaaji di ciogu mudu woni ko nabbi arane feccere kilo tew teme didi budnoga e min cioda no dum kilo o ana waranno teme nay buddebe sefa nga hande kilo tew bu teme joy nyokudi budnoga e sefa kilo o ka warti fa teme didi buddebe
ma sa binan bidur
tela yo ay kay wona fi sabe commerçant embe ko buri hebde yo to nokku do di iwrata jati no holitiri julabe be
wo mo wa fo ko sugo ka
yimbe be mbi ciogu tew beedike beedagol ciogu tew o beedagol ciogu dabaaji di bidi do amen do mine abada min bawa sodde bije ko buri ujunere teme joy nga hande bije wona e tati sefa mi chodirta kulleji fahi fu ana sabi bini namugol cioguji kulle kecce le lumo so wona dum wattu tobo cioguji di ka ana newi
fadde kado ti Allah dawre rewbe joyla be kay ngadi noddango fewde lamkobe be wattande hakkilo botugol cioguji di dum woni ko Imran Akilu mayga hebani si jotamani gila joyla
en jaran le rayda wartude le capital la mali ngala do sottugol la sak ngaji yugo yugoji ana e jaguji ngatteede sanele go luma rewbe hewbe won horsin be di sakkeji do kabaru mojugol rewbe yogabe kultiwide di sakkeji buri di sakkeji e di buri kesi di mojude non yogaji majji lalla wala lalla aisha walati ni fa yottegele luma go do sakkeji di ciotete anni ko hebinen do faccitango mamadou sama seko e ali sisse
sakibe ana sak
nokku rayda bam ko gonden yimbe le hebe na gondi ewtade sakuji yugyugo e wi jeyobe cioggu sakuji di nabili e cioggu balngaji di do hakkunde temre nay e unyere e temre juy
mi de bamiradi yimbe le ciottobe anguru fa hewi cioggu bal goto fu hakkone unay jeddi yaade unay noga e sefa woni kum kebata hen ka hewa mi min jeyo e detail e juude grossis enbe bamiramni lumo mi dinto so mi waram mi sotto cioggujji di ana serti sabi so ko moddi ko tawti sanne ciogu mudu ana bama teme nay sefa yaade teme jeego so anguru bamata ana tiidi seeda ka nga min jaha min jeeya dun e detail client en be ka ngano ngarobe honon arande
madam musawa dugu yu goto e sodobe holtiwide dido sakuji di na yafi edi mudji dun sanne
min ka sakingaji yode yugo yugo ngai ini burani kan sabi edi boya edi mudji dun sa fonde sakingai chotete le magasin ngaji so ngonga ole nyalawma hande o ka edi tiidi mi anda so dun sawi tiddal ngondo lindi onon naso tawi tiddal ngondol adnar Allah ndu fu onon
kanon njeba yogabe kay na mim city e ko client be na tanni ko de dido watuji di dum fufu tawde Mohamed Fadiga grossiste lumo be ndokro cultivité kebal wahen jati
bon moi je donne
mais de hokka dum e anguro e de iura leede Allemagne Italie fa to shin mi de jogi do client en fa hewi misali won europe e raida won europe woru kur kan ko nande mudum mi de wawi hebude nyalo ma fu hakone uina e sapo uina e debe fa yoto uina e malhamere
mani be kawar mudum be nguitike kuteji tiallaji joni di do lumango yila mabbe yu dejjere hewte
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sakirabe kabaru ngon le region ngani ben en jaran le lamu kayto bafula bete o genesi o nokku ana wonde wadde imadaraji dum fuddi aswer jabenede mo entingol lawul farako be nodirta RN22 e mabbe ngol lawul boni sanne dum ana bonna golleji mabbe kewdi fuburi le wattu ndungu fayfa nyamriji ndiale o nokku ana tide holjindi be o genesi ijin goto ngon le nokku ana faabo dun kanye bi ngendi di goto njodi do tiagal leydi meden di gol mo en tingol holitama wiyade hono himbe farako jetti weli dum en sanne yamber sappo e jetto berde imadara kana ko be leydi meden di holitingol nafa yajo ndimo fuddi altinere jabbenande to nyoroto o sisili be cubi hikado kawrabe kolliti wiide hejo ndimo le wattu tidalla imadara hono holitingol himbe egube nokkuji mo ben fa yottabe tidallaaji kewti o imadara jukina fa sappo e go lewru je warorundu fa nda modon yo kullitinde jamaade nafa heejondi mum no kanan ko be leedi meden ni gondi e wadde o imadara ko diwde itdo jawdi modon yo projet canadien no dirte do yelen tekitab do kaddi kabaruji ka andondi fu do ba hewde do www.studiotamani.org na do faketi no do ba no do numero via mo 37321 wassalam.